studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisar nogay e nay nogay e joy lewru utu itane 2016 jana yamde soki do radio dande douance secretabe jottino no do kabaruji di nyaloma hando yu umar way galo kanko mohammed watara wonto boggi jamde to on competitivité Mohamed Alpha Ki Dia dinke gondudo e sarede wakkati jono nokku no dirtel ala hele leydi peyi babe koliti wide jukkoje makko dan kani banginede le nogay jeddi lewru septembre du wakkati jono jukkoyde baman don yaade anka duubi janefa do yotto duubi sappo e go'o kaso yimbe la humini be Alpha Ki be koliti wide caggal ko o do neddo holliti wide kanyum wadi di do bondan cho ndardi yafa mu yebbi be malikanya bibbe tumbutu fu ko ma hani yafi nenede di do golleji wattu jono baale dum wonde bona nday di ngada fewte mudum be koliti wide sa jeewi sari o labay fi koliti wide nokku no dirteedo koyo ko hollita wedle o do nokku dum woni yimbele bombe sumbu kanyi en memindiri ton wakati jono be koliti wide yodo yimbele dum wonono asobe damaji be kanye e mangal pade ngobbe to be kam memindiri le o do nokku idum le lamu kanga bawdo wadi sababu du so kaaki kewdi keddi le hen yimbele du barmi le hen hewbe ko mudo en joppi o do nokku politi de wide fa handen arme malo yalla kanyo gube murtudo gonle sa ha leedi meden der ngadira ton lugugol be koliti wide le balde garoje de hejabe arme mali jaha nokku no dirte do ber kanyi goni dum fu idum le lamu tumbuto be jida e heba hejabe gube no dirto do azawad gombe tombe secretabe di wonno sembe kabaruji di min jogginio do bete hande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedade kanko no dirtel Alpha Ki o be koliti wide sari o timmi kenya nokku no dirtel ala he idum le leedi peyi ba wattu joni o jukkoje makko de ngaram famene le noga jeddi lewru septembre o warorndu miccitede wide o do sari waddi tor ballete dum timmi dum wonono kikkiide kenya no be kolitiri wide wattu joni do won bureau procureur o holiti wide mo haddi e jukkoje ko yaata duubi jena fa dum yotto duubi sappo go o kaso ka wakkat joni gal gadara jukkoje de anda ka tafen dum wodi so yaafi nana caggal ko holiti wide dido golli do waddi ni siti on darti ya famu ya dudu on bibe leedi ndi fu e mangal mudo fa kebe famtade kede Ousmane Ali Boudi
e ko kejada hala procureur Jules du Tertre holli wiide dukugol hakkunde duube jena ya duube sappe go an hawra sabi kayfaado o yaadiri o jabbe du hokkindirde mabbe juude bureau procureur holli wiide gonnodo hore gubal hezbangal ko domira dun o wadi o salaki hen fay humunde ko wiya o golli fu kanko hore makko holli wiide non worri ka o holli wiide ko wadi dum fu o nisiti hen kayfaado holli wiide ner jabbinande kanko woni bonnudo hakkunde lewru juin et juillet 2012 cuudi jenaay di wali be leli lemun di kanye damgal miside sidi yaande hayfu be tiagantobe fu kawri do nyalande wotere Ahmed Alpha Ki almari pami adi wayde wullitaade se jukugo makko go anawar e ko fidana ko gal kawral non wala fu ko bili juuje en bobbe bamude adi jukugo fa kasu duubi chapantati suudu sariya ndu adi nan ko darni nyalade ngaroje
kanko o do neddo wakkati jono do mo nodditta Alpha Ki o tiaga ko wi kanko waddi do bonandaji so ndardi yimbel be fu yafa mu ko huminibe golleji makko di dun avocat be koliti wi do ma han yafi nenede di do golleji kenya yogay halaji di furdun jo wiki do hen tawede wiide avocat be be jaadiri wattu jono o do neddo golleji do gollidi gasay fur fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
avocat kanko Ahmed Alpha Ki almadi o ndari fa holita sifaji goddi kiliam makko holiti wiide on yo neddo darti do non ka tati do le wattu seden Jean-Louis Glisson holiti wiide do bingel mabbo non ngado duubi sappo e goo der tambutu fadde makko nadde e gube kaptoje de e lewi makko on yo neddo kantido non ngatano wadun wobbe hakkille fasanne dum micintindum dum wiide e lew ko jabbi on ana wonno e lew fedde debrintinobe aslama en fa hande le sifugol kanko avocat Alpha Ki o yaltini sifaji kulitoji dande neddo makko e le golleji di yottaki fado yimbele yutini do fa hande lewi makko on wona fi ndokobo yamirore ka horejo yimbele jammirtebe wadde golleji avocat makko maitre Glisson holti wiide wadi ko buri lebbi tati leedi do boppi nden no wi wattu wadi on tati yi dum walude yimbele gullide sariya dina islamako avocat Alpha Ki holti wiide dum woni ko jabbiti e le boppi makko di
fa hande don yimbele be bonandaay di ngada fawde mudu en to tumbutobe koliti wiide sa jey wakkati jono sariya hono ko be domtiri dum ko o do sariya yottaaki to de do walde be koliti nimse mabbe caggal ko don bureau procureur o e avocat ngabe Alpha Ki be pamri ko le majjunde do walde be koliti wiide dum wonno jukkoje de o heedena wakkati jono do sa jey golleji bondi di o golli tumbutodi jukkoje kan jabba don kede kanko noddirten Ablaye Touré o kanko laami do no walde yimbele be bonandaay di ngada fawde mudu en le sa halidi dimi dindi comme Halido hen do fotitango Muhammadu Samaseku
comme je l'ai toujours dit on se réjouit quand même qu'il y a eu un procès
hono no bobu wirde ni mbirtima sanne e ko sari wada ko yila amen dun yudum wade no haniri sala kanko Almadi Alfaki an juke fanawa hewti sifaji hono kaldal en nate kabar mudun hewti dun o anditi kala ko wadi ko ndardi dun yafa en bihi ana moja do buita jukoje kande fawde makko kamina ka fa hande mi jo goto min jogi noddo ngado bonandaji chatudi denno jukoje nabbe dun kani fawde makko mi surata on fe gila min jihi o fuddi anditude kala ko wadi e kanyadun darde yimbe le yafa min tejiru wide CPI watana on nokko hakille denno jukoje wasan latade ko min dunti ko
notre comble c'est pas vraiment la hauteur de nos attentes c'est pas la hauteur de nos attentes
fa hande dun won baale kumini da hakke bibbe adama en godde le leedi meden di dudo tawabe koliti wide taggal ko bureau procureur o yide avocat ngab El Fakki be ko wattu jono be gana weltibli hen le majjundu be bi sa jeewi duubi jenefa yottaade duubi sappo go kaso idum fandi ndeedo walde be bi wattu jono be kultidi won plainti ngaji goddi kasen dibe jojjini fewtude El Fakki hollitindi wide bonandaaji ngadaade fewdo e robe di yalla dum huncene hore kede kanko no dirtede Amadou Boubacar Tegeto kanko no jokko horeje walde AMDS nde ko mo Halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
ce n'est pas bien vu que le procureur est
inan hewti kanko jaati woni kayfo o hana fi kanko procureur o e kanyo avocat en haifa do ngada kawral ko holitim wiide kanko beddo yimbele ngadi kawral ko an hulbini fasanne ngadi wultango fawde El Fakki bangal to rajji ko wadi fawde robe to tumbru ton e kanyo habdu dawle le sembe e tatugul koyde en ma juude en min dardi Fatou Ben Souda yo wada hurgul bangal mudun gilla hurgul fudayi so holiti wiide dubu jene ma sabbo go kaso o fawta do mako denno men kula jaati so mo watan hakille e dido bonandaji di to ne yimbele hebana dunti inarab en galleji abrab en galleji e kanyo yimbele be ngada fay hunde minde huli on nokku sabbe mila fe so jukkoje na fay makko botte mudun denno men mila wiide be beedan tan huncande hore raf jukkoje
fa 11 ans je pense que on risque d'encourager l'impunité
jena yamdo soki do hollitinde wiide wattu joni o do radio jamana jenna sekirabe fa hande do may deltri mi joju modo her lamme be malande ngal min noddata phase facebook ngal hollitinde wiide wattu joni o do wonno kaldale kawra ngal heedira le leedi meden di be bi ko warata ko arme malu an haani waddinde lugogol kanye gobe murtudo godde sa ha leedi meden di heedabe arme malibe ar kan yaade nokku no dirteedo ber kanye huuni be kolliti di do nokkule fo ana le laamu tumbuto wattu joni be jayalla hono be kaani holindirde do wonno gede de fofaabe jayalla hono be kaani wadirde do won lugogol le sa ha leedi ni kede kanko colonel andre kone o yo ministere do won le laamu tumbuto ko Halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
cette initiative venue de la partie française
depuis mi jo limbe le de France ana wara jonte dide hande e kulliti anya mabbe wadde lugugol lenukuji ber e aguni do gube kaptoje cinbe talkurbe ngoni minen fama munbe kejabe leedi mali be kulliti wide bas fuf wala dun hewte talkur sinjinama den non hani goto fuf mena bandu minen jati muy yade e mabbe sallami den denta e golleji di fana gol lugugol hulti be do gube sinbe talkurundu anyaaji lobbi arme mali ana wara livre hande ko latimi commandant do tumutudo e do am yidide horbe mabbe hewbe dum gadi totondiral hakillaaji do kulle kewde wono kabaru denagu e kanyadun gulidal hakunde mangal pade mem
be kolliti wiide yimbeele joen kaborde kanbe haybude damaaje de kanye yimbeele gollobe le damaaje be kanyi en pamral wadai hakkune muude tiagal ko beedo yimbeele ciinisinaabe bamato tikki ngaj joben teedi buudi ujinere le majjun dum wadi sababu so gede de memindiri to beedo deedo gube didi be kolliti wiide du yimbeele hewbe barmi le hen kaaki kewdi dum mursama ton wattu jono yimbeele hewbe dun joppingi diido ngendi be jaari dun kerol meeda hakkune meeda ene leggine kede neddo goto ko haali ton do foccitaango Muhammadu Samaseku
on bi a chaque commerçant de prendre la carte là
on bi commerçant be yo goto fu bama carte mo ujunere jama o saliki denno yo kanko horedo fedde itobe kange e kanye mangal pod en nayo immitan ngadani koy mun diido golleji be bihin ma bami carte o ma yoppi nokku o non be nyallata e yilade dedde won bambube won calibe bamde nyande arandere kay commerçant be fuf murti be uddi boutikaaji mabbe nyande dido berande commerçant be kanye itobe kange be ngadi majere e paddi kaaje be duppi dun nokkuji tiagal dum woni ko itobe kange be fuddi dogudi iwde 23h fadde fa 6h betin horobe fedde itobe kange be dun jehi kelew ciudi itobe kange be fadde mabbe duppude di tiagal dum woni ko mine koyamen me jalti lewru ngo mi jaari koode fa e badale kerol hakune mali e guiné ngoddi do kilometreji 10 jeddi fay goto heddaaki hen ka yimbele hewbe ka barmi adad mum ka andaka tafum yimbele be fuf ana ngundi e yeltule ngal wirna ni e horandu non ngadam
bon on peut pas compter ça je vais quitter la village tout le monde est en train de sortir
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
se sigrabe jurni den jeweelo ne les réseaux ngaji den puddira do moccidobe kulitiide kawtal fu iton fa jeew sukab jokolbe hono ngattirta koyde muude so bami fa sariya tacce so basiji timmile leedi meden di gal do kawtal baldi di gal wadi to sewar to lanni be gal don walde no data 5 ps le majjube ko kindiri juude e leedi maroko ko woni faana mudum do fa hande fa be jewto yalla hono be kaani hokkirde sukab jokolbe hakkilaji lobbi no sariya han taccire so bami fa basiji timmi se hurute garantimini ren fa do kuli korodobe kuli tiwidi yimbeele komini be kabaru ndiyam cenni dam gombe to kuli korotobe be ngadi ton kawrital mabbe kenya le ngal do kawrital wattu jone be gonde hollitinde ton hejo golleji mabbe ko yaati yimbeele chapat na yaano gonna e maggal dun no gollobe kabaru ndiyam cenni dam fa yotto yo bale hala nan e kanye laamu koobe gombe tonbe sekrab do katte nyaloma hande kabaru ji medde dimi jotti on sane hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam.